masija
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gombani
nebe banke masija
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
nziza kulondola ngolo zati kulabanga balala embera zo siza bulijjo byokola bisuse kubyabalala ye kwa mwenya omusana negwe kweka onyiga bunyizi eggulu neryechanga kibuyaga nakunta era kati nategedde gye wali obeera kibadde nga kyama kyange nga nakitereka ku mutima gwange tenda waliddwa nyambo njoleyole mbulira manyago abalala sijja bagamba amanyago gwani
nebe banke masijja bagamba
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanyago gwani
nebe banke masijja bagamba
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
obumwambu tintinze pulira kwesunze obongo obumyutinzo obwefuze ndowooza gwe omutima ogubaludde oguyingidde labo gwali gwetuze let me take you home you're full of goodies kankuyite sweetie sweetie bwetukyusamu kuyite honey honey bugana nja kukulopewa mami mu bulamu buno nkusaba kimu kampani kankuyite sweetie sweetie bwetukyusamu kuyite honey honey bugana nja kukulopewa mami mu bulamu buno nkusaba kimu kampani
malaika amanya gombani
newe banke
masija kwa
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
malaika amanya gombani
nebe banke masija
malaika osude mu mukwano
twala balala jotaba twala
Malaika, amanya gombani,
nebe banke masija.